da 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 da.
Navy beats.
Baby, chundu vya umtima gombira vye. Bichude kama bale. Siku subiza kumala koma bale. Njakola chenso bote. Obulungi bw'obulinga ng'ekitangaala kiyita mu mazzi. Nawe kirabe. Wembeera nawe mbeera nze. Binyumide kati ngumide kukwe. Waniba toli mulungi nga bweyekukwe njagadde. Ngenda nawe. Da 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 da.